Yes, you heard me, but thanks for giving me a chance to find someone better than you. Yeah, hello love, my ex chick. Mapema umesepa nilitaka tu stick, still bado niko weak. Umeni kick kama vile iPhone, umeni weka kwenye peak. Hello, bado na mini hizi defeats. Mina like bike, ya umedata na wenye taxi ukahis. Kwamba miugari unataka rice kama mi. So biashara kwa nini ulitaka price? Hello, still bado napumua na feel mini full, ila mbona mina jua na sell. Penzi lako na wendo wa kununua, hindo kill na you wish kuna siku itapungua. Hello, tangu undoke umeacha deni, tangu toke kuna gepu la penzi lako moyoni. Atabalua email skoni atakofoni, love ungekuwa njia umesha jaza foleni. Hello, kama ka ujumbe kwenye fax, kirudi tani nua kama vile Air Max. Hello, miss kwenye hati kuna stress, kwangu umeacha majanga kajali MV Spice. Hello, kwenye love many block, nikikumbuka voice kwa nini sipate shock. We kwangu ni kama love you in block, kalikuona ni trisa kwa nini ulini pok. Hello, miss, don't you miss me, design the sahau sometimes, don't you hear me. Au ntakuona kwenye future, na ujapotea kabisa kwenye simu ikuficha. Hello, kumbali kama mwisho wa dunia, dinizikwe ndo utajua kama kweli likufia. Na una nipotezea, nice itazoea, nishawaza kila kitu adinka waza kujiua. Hello, night na askiza blues, kisi upo close sometimes, na kwa confused na potaka cause sometimes huwa na pose, kuna mahandsome watagate some na matose. Hello, kama kaujumbe kwenye fax, kiludi utaninua kama vile Air Max. Hello, means kwenye hati kuna space, kwangu miacha majanga kajali MV Spice.